Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar sapo e julle wuro fevrier sapo jiddi amne jabbiri masilima chapan enay e joy der maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji du yumor wigalo. Arme France wobe ngaran yoppitinde le fol sa hengel fu e mangal mudun na wattu jono jababo waran hokked le alal bara waronde so lamdo jabi kanko horejo leedi France di Emmanuel Macron waro o yite lami be lengom e leedel de be no dirta G5 Sahel de wattu jono halaji modan gonde halet ton ko nayri bangal tuddi be no dirta logement sociaux di kan hokkitred le nokkobe bi yurku yurkuji kewdi kanye mata le nokkule de ñoomo no dirta cewdo wiyama ko yaata sukkabe temet nayo chapande njiyom en janiyom o do ñoo o yey muuden leleedi meden di ila leleewru janvier tal 2022 lamo wiyana wonte waddon imadraaji fa jallon sukkabe kaani fisirede di wonno sembe kabaruuji dum jogino do kikidaandi di bismillah modon e helade Fransi waran yoppitinde le fol sa hengel na jababo waran matelle alal bare waronde so kanko Emmanuel Macron yide yeru makko lami be leedi Niger Chad kany e leedi Mauritani ndi wattu jono ministre kumido hakkunde France leedele goddo mum noddete Jean-Yves Le Drian o hali ton ley teleji mabbe di o holli TV de France waran heddade le fol sa hengel ka leedi Mali ndi be ba heddade so ni humeji yogaydi kuntenaka hore hono wori Ousmane Niali Boudi
Jean-Yves Le Drian ana halano le tele France goto altinere sappo ena lewru fevrier ndu sini kabaruji ifu kawrita e fami ngada golle ame le Mali men jokkina habude e terrorist en sera leleede godde sa hengel dartude faabede dum wonno ko holliti kananke leydi France o e yi makko ye jewtaade golleji no wana dilude le sa hengel gol jewtugol golleji di no jaarata hala mudum wada alal barende hakkure Emmanuel Macron e honorable mudun be Niger Chad e Mauritani leede tati gonde le G5 Sahel leede didi e de fedde woni Mali e Burkina e kanankoɓe laamu hakkundejo laami noddaka e o batu ila laamu ɗiɗo ba sammina leymari ko waɗi noga ene lewru me ƴaɓɓino ndu tiɗal an wodi hakkunde bamako e baari Faransi holliti anniye muɗum yewtugol golleji muɗum bangal militaire e ley sahelngel ley liɓe ƴaɓɓiriɗi barkandilli ley dakoɗe muɗum gonɗe tumbutu e tesalit
kanko noddirteɗo kajjato keta goto andaɗo kabaru ndena gulen nokko o hollitir so amrene France noddirteɗo barkan o yoppi nokko tantiɗo alaji matete ley leydi meɗen ndi saabi dow wi ñalawma hande o armi Mali o tan wawa fewtude e guɓe ɗe no gorrino fa keɓe famtar keɗɗen ko ma sifirdo en do faccitago Ali Sisi
leydi France ni warfa yaha fedde takubade heddoto ɗona min ka mi miilay feso leydi France ni ɓutti kaki muɗum witti fedde takubade ɗu heddoɗo saabi le ñalawma hande o fuu ana wawi waɗede hande ana tiiɗi sanne juuɗe leydi France haltande ɓiɓɓe leydi mumen hoɗo heddinta ɗum le leydi Mali caggal golleji janniɗiɗi Mali ɓammi fewde leydi France miɗen andi le ñalawma hande o armé leydi Mali ndi wara heɓude tiɗɗalla fewde giɗali terroriste eɓe ɗi majjum miɗen kani ƴewde leyɗe hoɗe wonto mbawɗe faabade armé leydi le muɗum miɗen mbawi fewde leydi Russie ga kinami taƴora tafon leydi Russie nde hoore kañum ana yiɗi wallude Mali
ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓde do beme ame ande ɗe ɗum won do page Facebook kañe compte Twitter Studio Tamani. Kanko Oumar Mari koyeɓe o hayfidaɓe sariya mabɓe ne hanno wadde bete hande ɗo bomako ɗo ka ɗum bortinama faale sappo e jettu lewru mai wororu ndu tribunal commune nayoɓe ɗo bomako ɗo miccitiɗen wiide oɗo laamiɗo fedde ne ɓnodir saadi nde o natino e juuɗe le jeɗɗi lewru décembre ƴaɓɓinon ndu fadde makko yoppitede ɗo e sariya makko watta le ne lewru janvier ƴaɓɓinon ndu ila le balɗe ƴaɓɓinoɗe fo dow beme ande to aɓe soyno hono yimɓele hokkaɓe cuuɗɗi ɓe noddita logement sociaux ɗi wakkande min dartuno fami nodde laamum koɓɓe nde wala koɓe jaaɓi sifade dow hen pelle cagontoɗe yimɓele dartoɓe ɗiɗo cuuɗi ɓe kolliti wiide oɗo yuɓɓo yimɓe yomo gonga jaatinon ɓeɗo yimɓele woni hokkaɓe kaɓe mbi eɓe kaja ɗum hayɓe fati yimɓele dokkaɓe jaaha nannayi toon loisiji keɗɗenmo kanko noddirteɗo Bourama Gimbala Sibi o yo goto e laamiɗe ndeɗo fedde komo sifirdo hen do faccitago sitan sidiɓe
minen miɗen wawi salade noon so tawi yimɓe hokkaɓe ɗi galleji walano malinkoɓe caggan somi anti hokkataɓe ɗi galleji fuyol badde leydi Mali inde meɓɓe ana wawi hollitede gaso ɗum tawama yimɓe ana le ɓeey jama ɓe wala malinkoɓe meɗen wawi jantude ɗum saabi hannen somi meɗen nana jama ana haala ko weli ɗum tattiɗo fo e damuɗum caggan yaltugol ndu talguru yimɓe hokkaɓe ɗi galleji woni yimɓe yogaɓe ɓe wala anñal lobbo ɓeygo ummoto hannen ana janta haalaji bonɗi wi inde yimɓe wonɓe ɗum talguru waɗa kadu lawol laaɓugol ngam minke mede tigi du fu halaji mereji no menen fedde amen wala fu way halde donu talguru holli tantul lamo sabde yimbe be inde mo woni talguru no be won ko hande di galleji menen du wala fu me way halde ciagan sun talguru holli tamatul lamo sabde no talguru no mojji
alfa la liste elle est vraiment fiable
dum won ñoomo no dirta ceewdo holli tam wiyata dum yamale leedi meden didi do kabaruji dogotore en wombe leedi malindi ndukki dum be bi ko yaata yimbe le temet na chapan en joom en janeem kanyu o do ñew ya e muuden dum won bamde le lewru san fiendo hitane 2020 ko nayri bangal pesede ko wiya dum timmili nokko ko be bi dum wana gonga fa kebe famtar kedden ali sise kanye sita sidibe
e region ay fa heewi an wundi fewde ñew ceewdo wala o do wakati lewi kanko docteur chek amadou tidiane traoulé horejo kumani do challal e wal furuba dabereji ana wondi fiyede fa hada o do nyawyaade yeso
gidi futbal ne hitane 2020 wartande hande nyaw ciodo hebi semel leni sabdina sukabe ko heewi nangi o nyaw ga woni region ngaji kewdi wona region kay jema kita kulukoro sigasu fa yottaade segu kay e lamu muti e nukuje godde le geni bamgo de nukuje o nyaw pour hebi sanne lamu ko wad imadraji kewdi yal ana sakko o nyaw
le nukule yogaji pesoto be ka holiti wiide pikir nyaw ciewde o ka ngutti hebeede horejo kumani do hejo pesugo gol ka holiti wiide dum wana gonga docteur ibrahim jara woni horejo hejo kumani do pesugol nyaw ciewde o
pikiri hamani nyaw ciewdo ana hani wadede kile didi ga yimbe faminaka do mudum sanne de wadugo pikin didi bo to dogotorom me kan e yimbe humini be ngal gollal dum wonde imma daraji mudum tofan kana dum pikir hamani o nyaw abada lafaka mal fene gotan
horebe kumani be challal be kana nada sarabe walla be le imadraji be gondi fewde nyaw ciewde o
le ko warta ko be bi dum woni gallori tumbutnde wara hebudu nokko ko no dirte place de l'indépendance non be kollitiri o wiide yimbe le wombe tombe bi belti kisane sabide dum woyltal yingo gallurende fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule sita sidibe
giddine yimbe lonbe hitebe nadile genni tumuto hitane 2012 nokko entité de place de l'indépendance inde tan hedde mudun o nokko mujinama ciaganne mali bamte hore mudun ga yimbe lonbe hitebe heli o nokko nebe nati leedni golleji mujintunde o nokko weli yimbe tumuto
tumutu wala nokku place d'indépendance fa yambereji ngade hono yewtireji pantugol mali hore mudun yitum wuri larme mali hono du e nandore mudun du ananawi sanne sini o nokku mo inama ana way buutude rafi golle sini rafi golle ne buutege bandiya ko buutoto golleji kebete fa hew le gennendi
imadaraji mudintunde o nokku yo kallal hakune gouverneur tumutu kan yimbe gennini kabaru ngal gollal fu ana ada halfina neddo goto yo e region tumutu ko yata e millionji fa hewa lewi amitouri kan ko heewtuna hala
la place de l'indépendance
ko fayido kabar mo inde place de l'indépendance do mawo goto jiado le region tumudu kanyum holliti no mo inirta o holli gouverneur region o mili mo sanne kanko jaati o fi dabreji yala millionji temedi dan hebe ha o projet hon tene hore
ce projet
lewi horejo region tumudu mo intene nuko on yo hokkude ngarkesi e genni waliabe temen taton e chabantat e taton do wonko maymuna moore hebin en dude tumudu no inde sijud tamani
wattu jonen kala hala honon so neddo darti yafe won sabami fa toñi non be kollitir wiide so ni andardi yafa mo yeso jomu jabi yafaade idum way latat sababu jatt so ay jomu ndewran fa dum lato en dan hakkude modon hodo fu nafar so neddo bami fa toñi darti yafe de Ousmane Niali Boule
ana moji an hani do yafade ka hunde fu won kaddi hay dum woni hakkilo himbe mali yogabe
bo yafata
yarrago ana moji gay kulle yogaji antun ede ene wa yafundurde dum ga allah ka yafata ko minge mid yarro ga yardago do an woni ana jogi to hata kulle yi yogaji antun minge mi wawa yafata dum fey minge mid yarro sabdina yardago yo hala allah
hedde dinaji se tawa alislamen se tawa kristien en holli tama wede yafa mu ya wala kaddi e wi modi babe yafa mu ya yo hunde ko takude en te mede fa hono mo wala Aboubakar Jabi almami miside jilibugo
saramen la tranquilite la
yarragol ana wadda diam ana wadda deejer ana wadda kawral hakuna yimbe suni yarragol wala gondan lobbal hebatagen sabdina homofu ana jogi tagu bung suni en yafundure ana tidi happen wurin min so goddo wadi kan huuna handen mi wi mi yafata ko jangon min pe midi way wadde hono de huuna wotere
no wirete ni dartude yafa muya wana jayre wana gorga kudu yo jogade hakile tan non en daaku
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sikirabe ñeñelo nin li réseau ngaji meden diam puddiran do kati do be kolliti de poste policier wonde nokkuno de ter kati sana fara wattu jono be kebi ton kaaki ido kaaki camera ngaji an li hen fa yotto yotteli ngaji kanye camera ngaji su indama tan hono ko be kaani haybirde nokku mabbe o baldi go wadi le 14 lewru février du wakande wadanno de du laamu ko wonbe tonbe an gonno yeso dido se yurude ngardam fa tumbutu do ko yaata milliard goto e milliard yo ji temedre cefa be mbi dum atti edwani wattede e garasi mabbe keso bu anni mahod le ngalure tumbutu de odo garasi mangu mudum bu yahna ko buri hectare ngaji joyno be kollitir wiide lamu ko wombe tombe jehi jewtiyaade ho yalla hono golle be gonde yaata yeso le ngalure do wal yaabe temetato e chapan tato e tato leedi gardam fali la musika so do kambe simo noddir cinéphobe wonbe tombe be gonde wadde ton jent yewtere mabbe ko nayri bangal fina tawa le ngal do kawtal wiama cinéphobe be iwru le leedi ko dwar leedi benin leedi burkina faso leedi senegal leedi niger kany le leedi mali de be gonde wat ton ngal do kawtal koni fana modou fab yewtere be kan yirunirton ko nayri bangal fina tawaji mabbe jokkiti to yambereji di fali noga lewru février do sekrab do katten bete kiki da hande no biireten do kabaruji di joti on sanne hedade heejo jamen wattu jono kabaru wi do ba hebu didi wono be keba hettinade be so ngabbido be me amé ande to ngadon www.tobberestudio8.org na jogi ton telephone mudon furdo an way nyido o don numéro via mo mère mère 37320 fande fande je feno kon andido no do e ser yotre meden de ana wodi wassalam yotre meɗe kikiɗe hannde nde waran yo waɗe dow ñaw cancer ko nangata sukaɓe kanko noddirteɗo professeur Boubacar Togoy gollowo le suudu docteur wuurɗo Gabriel Touré ɗo Bamako ɗo holliti sa ƴeewi oɗo ñaw omo heewi sifaji sanne ko waɗi somin ɓattinto micro ji ɗiɗi woni ñalawma keƴanaɗo ko nayri bangal sakkade oɗo ñaw cancer nango sukaɓe ɗum wonde yambinede le nokkule ɗe ɗum e tawede fo wi sa ƴeewi nokkule cawriɗe kewɗe woni ko wala le nokku meɗo le gallure ɗe tan ɗum tawete fa keɓen famtare keɗɗen komo sifi dow hen
Le cancer, ce n'est pas une seule maladie, c'est une multitude de maladies.
Nyaw cancer o wana nyaw goto omo jogi taguma siji kewdi cancer lollirdo lisemi o ko buri hewde jomun fu a taw dum tampina neddo sanne so nangi dum cancer de rein du ana wodi dum nango boje neddo kanye fa yotto cancer nango le kunku jomun e konande mudum sukabe fu o do nyawna wa hebudde dum sukabe ngala hitane fa yotto dubi 15 nyawuji cancer goddi anton a tawan jomun ko ronan dum goddidu ilande jomun jibintende tawdati dido nyawuji hitande fu sukabe min tawato o do nyaw ana mudum ana bado sukabe temi dido dum ne nyaw o hana hednirede caggal o do al gadara hitande fu mo beedoto fulle ngallure Bamako de buri matede su sigaso jokki kay kanye kujo koro wattu jono wayde jam e deedere woni le sahal leedindi kañe le wudde leedindi ɗum waɗi somi annda gal gadar sukaɓe cewɓe oɗo ñaw le ɗeɗo nokkule sawrude jomum iɗum yowi dow no ñaw cancer o wayi wakkatiji yo leɗɗele kañe ko nandi e muɗum wakkatiji sina jomum oppe fedde ONG le leydi france ndi ana wonno faabade ko nayri bangal poɗɗele ka wattu jono ko ɗum gondi e faabade ko ɗum heƴƴata gouvernement leydi mali ndi wala fo ko paaboto ko nayri bangal oɗo ñaw sakkade oɗo ñaw cancer heɓowo sukaɓe wona ko yaafi sabi de ko ɓuri hewde fuu a tawan jomum ñaw o e ƴiƴam muɗum jaati woni na rimdete hen so ɗum andanama ko yaawi ñaw ana wawi sawrede ka somo heɓi sembe le calɗi jomum ɗum wona ko yaafi sina yimɓele ɓe pammine wakkatiji du dogotoro en ɓe attan ɓe kewa ande muɗum sanne komin dartata tan saraɓe sukaɓeɓe ɓe gadda sukaɓe mabɓe ko yaawi ɗo sukaɓe cewrete ɗum wara wawi latade sababu sukaɓe
observe le moindre signe